Chipaka on the beat.
Uwe utakipinda, chama utakipinda. Ikini yotanu, chama chama pinduzi. Uwe utakipinda, uwe utaipinda. Nendera utaipinda, ina rangi mbili, jano na kijani. Uwe utaipinda. Mama Samia ndo mwenye kiti wetu, tena tumpinda. Atakura yangu na ipa CCM, chama na kipinda. Na mitano tena kwa Mama Samia, mimi na mpenda. Nimemuona Mama Samia,
amependeza, anawaka waka.
Emmanuel Mchimbi,
amependeza, anawaka waka.
Mama Samia,
amechukua, ameweka wa.
Emmanuel Mchimbi,
amechukua, ameweka wa.
CCM,
shangiria, ushindi unakuja.
Wanachama wote,
shangiria, ushindi unakuja.
Waite, waite, Mama Samia, waite,
waite.
Wanachama wote waite,
waite.
Wamependeza waite,
waite,
waite leo waite,
waite.
Makomando wako waite,
waite.
Tuje kuwaona waite,
waite.
Wamependeza waite,
waite.
Pisha njia, pisha njia. Hawa wanakuja, hawa wanakuja. Gari kubwa, gari kubwa, ilo linakuja, ilo linakuja, ilo linakuja. Nimemuona Mama Samia,
amependeza, anawaka waka.
Emmanuel Mchimbi,
amependeza, anawaka waka.
Mama Samia,
amechukua, ameweka wa.
Emmanuel Mchimbi,
amechukua, ameweka wa.
CCM,
shangiria, ushindi unakuja.
Wanachama wote Mama Samia waite, wanachama wote waite, wamependeza waite, waite leo waite, makomando wako waite, tuje kuwaona waite, wamependeza waite.
Jamani, Mama Samia
yule
mwenye kiti wetu,
yule
kipenzi cha Watanzania,
yule
na tena jasiri wetu,
yule
mama, oh mama,
yule
kipenzi chetu,
yule
na utu na utulivu.
Ginja, ginja, wapinzani tunawapeleka.
Ginja, ginja, wapinzani tunawapeleka.
Ginja, ginja, wapinzani wamesha potea.
Ginja, ginja, wapinzani wamesha potea.
Ginja, ginja, wapinzani tunawapeleka.
Ginja, ginja, wapinzani wamesha potea.